xerbeegtida oo ka kooban 9 xubnood oo kale ah 6 nin iyo 3 dumar ah ayaa gaaray go'aankooda kadib 3 saacadood oo dooda. Waana markii u horeysay ee Trump uu wajaho maxkamad si loogula xisaabtamo eedeymo baahsan oo sanado badan ka hor ahaa oo ka soo baxayay haween ku eedeeyay inuu kula kacay falxumo aanay raali ka ahayn. Xerbeegtida ayaa diiday sheegashada Jean Carroll oo ay hadda da'deedu tahay 79 jir ah in Trump uu ku kufsaday qolka labiska ee dukaan weyn oo ku yaalla magaalada New York sanadkii 1996, laakiin waxa ay ku soo gabagabeeyeen in uu farxumeeyey iyagoo ku abaalmariyey $2 million eedeymahaas dartood. Waxay sidoo kale ku abaalmarisay Carroll $3 million oo kale oo ah sheegashada Trump ee soo noqnoqotay ee fagaarayaasha iyo akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada ee uu ku sheegayay in eedeymuhu ay ahaayeen khiyaano iyo sidoo kale arrin la isla abaabulay. Carroll ayaa ka soo baxday maxkamadda iyadoo dhoola cadeynaysa, laakiin uma aanay joogsan si ay ula hadasho koox warfidiyeenna ah oo doonayay inay su'aalo weydiiyaan. Haweeney ayaa ku qaylisay oo tiray, "Waxaad tahay qof geesi ah oo qurux badan." Carroll ayaa ku tiray, "Mahadsanid, aad baad u mahadsan tahay." Kadib waxay hadalay soo saartay ku tiri, "Waxaan u xareeyay dacwadan ka dhanka ah Donald Trump si aan magacayga u nadiifiyo oo aan noloshayda u soo ceshado. Maanta ugu dambeyntii adduunka waa uu og yahay runta. Guushanina ma aha mid aniga keliya igu kooban, ee waa mid ay gaartay haweeney kasta oo ay dhibaato soo gaartay ee la rumaysan waayey." Trump ayaa dhaleeceeyay go'aanka maxkamadda isaga oo ku adkaystay in uu yahay beegsi. "Xukunkan waa ceeb sii socoshada beegsiga ugu weyn ee abid," madaxweynihii hore ayaa qoraalkaasi soo qoray isagoo isticmaalaya bartiisa warbaahinta bulshada ee la yiraahdo Truth Social, isagoo dhammaan xarfaha qoraalkana ka dhigay kuwo waaweyn. "Runtii wax fikrada kama haysto qofka ay tahay haweeneydan," ayuu yiri Carroll. Ololaha Trump oo kor u qaadayay musharaxnimadiisa sanadka 2024 ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ayaa yiri, "Ha khaldamin, dhammaan kiiskan been abuurka ah waa dadaal siyaasadeed oo lagu beegsanayo madaxweyne Trump, sababtoo ah hadda waa murashaxa ugu cadcad in mar kale loo doorto madaxweynaha Mareykanka." Qareenka difaacayay Trump ee Joseph Takabiniyah ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu racfaan ka qaadan doono natiijada. Qareenka ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay inay jiraan, siduu hadalka u dhigay, arrimo badan oo la isugu dayayo in lagu baabi'iyo xukunka. Takabonia waxa uu sheegay in aanu rumaysnayn in Trump uu ku heli karo maxkamad cadaalada magaalada New York, inkasta oo Trump ku koray kuna noolaa magaalada 19 sano ay haddana si weyn uga soo horjeesatay labadii olole ee uu hore ugu galay aqalka cad. Trump ayaa lumiyey tartankiisii dib u doorashada ee uu la galay sanadkii 2020 Joe Biden, waxaana uu hadda wajahayaa dhowr baaritaan oo dembi oo ka dhashay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro natiijadii doorashada iyo sii haynta dokumentiyada sirta ah ee madaxtinimadiisa ee gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla Florida. Laakiin eedeymaha ay soo jeedisay Carroll waxaa lagu xukumay hab madani ah ee ma ahan kays dembiyeed, natiijaduna ma aanay keenin halis ah xukun amaba xarig ku dhaca Trump oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir. Taa beddelkeeda, xerbeegtooda waa in ay go'aan ka gaaraan cod loo dhan yahay in ay jirto cadeymo badan oo lagu aamini karo dooda Carroll ee ah inay jirto fursad uu Trump kula kulmay. Qareenka Carroll Roberta Kaplan ayaa sheegtay in laga yaabo in Trump uusan ka soo muuqan maxkamadda si uu uga markhaati furo kayska, balse waxa ay hadalkeedii ugu dambeeyey ee xerbeegtida ku sheegtay in cajaladda muuqaalka ahi ay muujinayso sida uu la dhaqmo haweenka.